kuri wa gatatu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifite igihugu akamaro rura rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli leta isaba abacuruzi kutazamura ibiciro kuko yashyizemo amafaranga yankunganire n'amafaranga leta ishora mu kiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo umuturage ayigure idahenze cyane. Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje ku munsi w'ejo ko leta itanga amafaranga 178 kuri litiro iguzwe. Itangazo ryasohowe na rura rigaragaza ko litiro imwe ya lisansi yageze ku mafaranga 1,822 ivuye ku 1,639 ya mazutu yo yabaye 1,662 ivuye ku 1,492 ujanishije iri zamu riri kuri 11% kuri lisansi naho kuri mazutu ho ijanisha riri kuri 10% kugeza imodoka nyinshi mu Rwanda n'izikoresha lisansi. Izamuka ry'ibiciro byateye impungenge abaguzi kuko n'ubundi ku masoko ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose byazamutse kugeza aho bimwe na bimwe byikubye inshuro kuri eshatu. Ingero zimaze nyinshi zivugwa ni ikiribwa cy'ibirayi cyavuye ku mafaranga 600 ubu kikaba kiri ku 200, isukari yavuye ku 200 igera ku mafaranga 2,200 ndetse ibishyimbo byavuye ku mafaranga 900 ku kiro ubu bikaba bigeze ku 500. Impuguke mu by'ubukungu Sitato Habyarimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko iri zamura nta kabuza rizagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa.
Ni umwaka ya vuba ntabwo twaduherutse ko ibiciro bizamuka cyane gutya, ariko birimo biraterwa n'ukuntu ibintu bihagaze ku rwego mpuzamahanga. Biraza kugira ingaruka ku biciro by'ubwikorezi muri rusange, ubundi butari buhagaze neza cyane cyane ubwikorezi bw'abantu benshi. Biraza kugira ingaruka mu bwikorezi bw'ibicuruzwa. Iyo rero byagezwe noneho mu bwikorezi bw'ibicuruzwa, biraza kugira ingaruka ku biciro by'ibintu byose byaba ari ibyo twiyereza byaba ari ibyo tuva n'ahandi, kubera ko kugira ngo bive hamwe bijye ahandi bigezwa ku masoko bisaba yuko nyine bigenda mu binyabiziga binywa lisansi. Biravuga ko abanyarwanda nyine twitegure niba hatagira ikindi gikorwa ibiciro bishobora kuzamuka.
Kugeza ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira, ariko ibyatewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ntabwo biratangira kugaragara. Gusa abateze imodoka muri iki gitondo bajya ku mirimo batangaza ko imodoka zari zabuze kugeza n'ubwo bamwe bagenda n'amaguru. Uyu ni umugenzi wavuye n'Ijwi rya Amerika wavuye ku Kimironko yerekeza mu mujyi wa Kigali.
Abenshi banagenda n'amaguru byo kubera ko n'ubundi iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro akenshi n'imodoka zirabura, kubera ko ba nyiri imodoka baraziparika bagatega nabo muri rusange. Kwa gutega muri rusange bituma umubare wiyongera w'abantu nanone basanzwe batega uriyongera kandi ukiyongera imodoka zo zitiyongera. Abagenda n'amaguru nanjye ndimo sinshobora gutegereza amasaha 3 nyemita mfatira nk'abagenzi amaguru, bagomba kunyiyongaho tugafatanya urugendo. Ubuzima bugomba guhenda rero byanze bikunze, abantu bagomba kubyitegura.
Nubwo ibiciro bya lisansi bizamutseho amafaranga menshi, leta yihanangirije babigenderamo bagahita bazamura ibiciro. Mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika, umuvugizi wungirije wa leta arimo Kurarinda yasobanuye ko leta yashyizemo ingamba zituma ibiciro ku bakoresha imodoka rusange bitazamuka.
Muri transporo harafashe icyemezo cy'uko n'andi mabisi yaba hari ari mu bindi bikorwa yazikodeshwa cyangwa se hari umuntu afite ane atanu yaryamanye ari aho ngaho kubera hari ibibazo wenda yari yagize, ayo mabisi agomba kugaruka kunganira iziri ku muhanda. Wumvise n'icyemezo cy'uko abafite imodoka zifite imyanya irindwi n'ubundi bajyaga bakora ubona bihishe barwana na polisi ashobora no kuzamo ibibazo by'umutekano. Umunsi warabwiye bati mushobora gutwara abagenzi ariko mwiyandikishe.
Za monopole rero abantu bakunze kuvuga ni ukuvuga ngo zirimo kubaho cyangwa se zizafatirwa undi murongo.
Niba abantu bavugaga ko hari monopole yavugiyeho kuko imirongo irahari takongera gutegereza.
Nubwo leta yashyizeho ingamba zifasha abatega imodoka rusange kubasha kujya mu mirimo yabo, abashoferi bagaragaza ko mu gihe bagisabwa kujya gushaka impushya bitazagira icyo bihindura.
Ni cya kibazo ntawe cyagiye ushoboka atari aruwa yagufatira bati turashaka otorizasiyo muri iyi rimwe navuga mu magambo kuko ruri hagufatiye guca amafaranga. Reba nk'ubu urabona nk'ubu ushobora kuba ukora Muhanga wagera kuri gare ugasanga abantu barahagaze birwamagana kwibeshya kubashyiramo aratarako irayaguca wajirwa magana rura ya hagufatira itaguhata wabia tiguma muri ya rinye yao tamai jamu uyanu ukuri kumuanda chimi sangara wajinzi barahagani uyewe jire kumapachira yu levi nubwa kwa nuja kumapachira yu sibisipungwa na reta ni jiza pe aliko nini higwa nubikorwa huko paa bandi wa stea ma company ya zani niwe wa dufrena uhamaga rumusofi rume mnichara ni mumodoka na umu wazizina kujangu watamu irukana kwa itawamu irukana umbe ukwa kugiri betani mshirami imbaraga bizashoboka
iyi nkunga yashyizweho na leta yabagaragaza ko nta byinshi zahindura twavuganye na Depute Frank Habineza wo mu cyaka Green Party itavuganye na leta asobanura ko nta kinini iyi nkunga izongera
ndabona ko n'ubundi kibazo kizamuka igiciro kigiye gukomeza kubera ko uko esansi buya niba kugira amafaranga 5 ya bigira ikintu cyumwe cyane byongera kuzamuka igiciro ku isoko kubera ko abantu bafata esansi cyangwa se mazutu bashyira mu modoka nabo bashyira muri litiro imwe bashyira nka litiro z'ijana ugasanga amafaranga yombi aba ari menshi cyane noneho bikahita kugira ngo bagabanye icyo giciro bashyira umutwaro ku wa wundi ku muguzi w'ibanze cyangwa umuguzi wa nyuma kuvuga ngo by'ukuri hari hakenewe izindi ngamba turashyira yuko bavuga ko hari nk'ubane babongeyemo ariko nkungane bari kwishyiraho ibiciro byizamuka aho kugira ngo babishyire ibiciro bikazamuka iyo numva kica ariko atize
ibiciro byaherwaga kuzamuka mu kwezi kwa munani uyu mwaka aho kuva icyo gihe litiro ya esansi yaguraga igihumbi magana atandatu mirongo itatu n'icyenda yamaze ikagura igihumbi magana ane mirongo icyenda n'abiri leta ivuga ko nta ruhare igira mu izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli kuko ryatewe n'uko ku rwego mpuzamahanga ibihugu bikomeye kuri peteroli byagabanije ibyo bishyira ku isoko bigatuma bigenda Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.